chibine chene ya rembendera kuntebe yomkulembese we kwanga Yoweri Museveni asinzidde mu disitulikiti y'e Rukiga n'akunga abaayo mu kitundu ekyo okusoosowaza enteekateeka za gavumenti ezigenderera okubajja mu bwavu basobole okwekulaakulanya leero Museveni awezezza olukungaana olw'okuna mu bendobendo lya Kigezi eno ng'asiigiddeyo abaayo ekifaananyi ku nkyukakyuka y'enkulaakulana abaayo gye bayiseemu mbadde n'okufuna amasannyalaze agaali gakuba mu bitundu eby'e Kasese awamu n'e Kabale ayongedde okutegeeza nga ne ku kweyongera okw'amazzi amayonjo kakati bwe kutuuse mu bitundu 83/10 oluvannyuma lw'okuzimbibwa okw'ensibuko ez'amazzi Kashoro, Kasumuruzo awamu ne Kabumbiro. Mukono abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform beekokodde effujjo eribwaliddwako poliisi n'ebitongole ebirala.